mwingine daisha yo na shasha mbra shambra. Kama foundation ni weak yo ni blanda. Pesa ndo pamba, kuna drip hapa. Tunaifanya virando, mifo ndo si uwaka. Sona washa light and a set mood. Tunaisunda kwa bike isilete nooks. Fumes inachoka ukivuta pumps. Zinashika tukicheka tukipiga gumzo. Yeah, time of my life ndo hii na have vapa. Control meza na kadi chukua password. Hii ni para siyo para, hii ni lifestyle. High table filthy vile naichafua. Kama unapenda kupati tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sakate dance. Ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display. Ugali nyama kwa system. Umechandani na inje. Tuko bie. 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 Macho na nisho test before ni test. So na test my test before it's late. Kana test be best, chip on your face. So kushikanisho kwa kitanda ni worth the wait. Ako nia so ni dia na mkeep close. Kani pay mia kwa mia na mpea pose. Raba kwa pass na panta kini papasa. Vile nasikia kiwa laisi wezi nyamaza. Wingu la tisa ndio nanifikisha. Foreplay ni mosmos ngoma ya isa. Kwa backseat ya taxi ndio dhambi na feature. Machupa zikilala zingine tunagiza. Kama unapenda kupati tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sakate dance. Ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display. Ugali nyama kwa system. Umechandani na inje. Tukubie.
Papa fue en la maya. Awe.